sacho mukama ntegede tigwasinga yokunjagala chizute kuvabuto yegwe anyambe olimwesigwa nabakwesiga tebaliswazibwa kyebansaba nti
yange nkusaba kiwunywera mutima gwange guma mukama ali kubuwo yadde tuyita mu misibu twogereti byona birungi leero enkya bijakuba birungi
ndabye omukwano gw'omukama yadde sinze bulungi asingayo balungi bonna bwe kuba kusoma abantu nga basoma ye balonda nze olw'ekisa kyo eyaby'omunaku byonna birungi yadde sinaba kwevuga byonna birungi yadde sinaba kuzimba nyumba byonna birungi jogowa mukyala lwa bugumba saala yalwawo okuzaala naye yazaala mugaso
mmeeme yange nkusaba kiwunywera mutima gwange guma mukama ali kubuwo yadde tuyita mu misibu
Yambi wafe buva wa Katonda Katonda wabali no mubiri chiche chinzo kumule mambuza tusabe Katonda tetwono na netuda mugena Katonda tama anatuo mukisana fe chukira tatude kutusa Yerusalemu ngefuse tendo we kanisa ye na bana be takenda kusirika yona birungi yadde byasoka byagenda yona birungi yagabagalwa bantu fako yona birungi ngebizibu bifuko bujulize nja mwesigwa mukama anatuyamba chimu.